Minamba se la media.
Mapenzi safari ya kwetu minawe ndo kwanza yaendelea. Tukose gari msitu na nyika minawe tutatembea. Kama bahari ya kina kirefu bado tutaogelea. Tukose meli mawimbi makali, amini tutaelea. Baby like the stars in the sky, like the shadow by your side. You be my eyes when I be away. No care home, I swear. You are my pride. Just look me right into my eyes. In the fire, you be my eye. Now baby you, because of you mweza kumwili wangu tinini kama uyo kangu kote tana na 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 yeah.
Tinini tana na 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 tinini tana na 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 tinini tana na 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 tana na 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 tinini
my body go
tana
and my soul
tinini
moyo wangu
tana
baka.
Tafuta moja nitakaye mbembeleza tendereza si unajua. Kwa hakika ni wewe tu, kwa moyo wangu nimechora tatu. Hata kama kwa dini ni tabu, wape kisogo kwa nini ni watadu. Wacha unegere mina wewe dele, kama vibes tu basi wewe ndiyo vere. Kama gari prum basi mimi ndiyo dele, kwa wimbi la mapenzi namba niwe wako fere.
Like the stars in the sky, like the shadow by your side. I'll be your husband, you'll be my wife, my baby, baby. And I swear, you are my pride. Look me right in my eyes. I'll be the fire to your eyes. You make my heart go tinini.
Tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza medunga trao flani tight ya kaki na top moja kali kona print chatu. Najipata leo tujaketi pamoja, ameketi toka conductor nyuma karibu kiti ya tatu. Mini kwa opposite kwa kiti ya watu wa tatu. Niko kona, yani mini mtu wa tatu. Kawaida miuku wa kimbele mbele, yani kumu approach kumsalimia na kumambia vilero yangu anafanyi nasikia. Lakini na uyu, na uyu mina jipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima ni kusalimia ni kuambia vile wewe ni mrembo. Na tangu ni kuona day one sijakuwa tena ni kilala saa tatu. Kijani ni ma late night tu, masop ni kijisikizia. Ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani, funny fans jitha ni hata watu usikia. Yani